kubisha pano. Mumamwe wanenda sana panga kingdom ya shapamo. Zizote upelela then I did it paka pano. Sende isafuka wa shapalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu.
Mwila mbana leli la pena kwa tia mfisha pano. Mumamwe wanenda sana panga kingdom ya shapamo. Zizote upelela then I did it paka pano. Sende isafuka wa shapalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu. Time strong.
Kirio 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 kirio. Kirio 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 kirio. Kirio 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 kirio.
Breaking the records, I'm living the blueprint.
Daydreamer,
changing the methods, revealing the true hits.
Gamekeeper,
Bandeta la beef, never pavage.
Tenglima,
Bandeta la heavyweight, but I carry him.
Benzema,
stamina, stamina. Ya fula mono for nothing. Stamina, stamina. Ya mono for nothing. It's dangerous the way I'm coming up. Neno for nje chitasha mona. My record label mo coming up. Nine oba fire go sign up. Swebo yaga beba, swebo yaga beba. Kuyo wa mtu jaga inti mwana tuaga lega. Moyo guga ujisa, swebo guga tutonka. Kagwe ina gulega, kasalo yalo ga iloga. They never be strong, break the bones, drop the bones. Murder the queens, murder the kings, get out the thrones. Get out these rhymes. Put them in a song, then I change my neck to 7-6 tones.
Vilamba na leli la peni na kwete ya visha pano. Mumamwe wanenda sana panga kingdom ya shapamo. Zizote upelela then I did it paka pano. Sende isafuka wa shapalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu.
Vilamba na leli la peni na kwete ya visha pano. Mumamwe wanenda sana panga kingdom ya shapamo. Zizote upelela then I did it paka pano. Sende isafuka wa shapalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu. Mumamwe mwanenda sana panga kingdom ya shapamo.
Zizote upelela then I did it paka pano.
Sende isafuka wa shapalo.
Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu.
Vilamba na leli la penda kwete ya mfisha pano.
Mumamwe mwanenda sana panga kingdom ya shapamo.
Zizote upelela then I did it paka pano. Sende isafuka wa shapalo.
Kwa isi mfumu ya shamfumu,
kwa isi mfumu ya shamfumu. Time strong.
Kirio 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 kirio. Kirio 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 kirio. Kirio 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 kirio.
Sounds like magic.
Zpushup.com.